Praise the Lord.
Mayibongwe inkosi.
We have certainly all listened.
Ngokuqinisekileyo sonke sithe sayimamela into ebithe yacula.
And perhaps thought about.
Kwaye mhlawumbi sacinga malunga nokuba.
Thinking on 1 Corinthians 13.
Sicinga kuncwadi yokuqala yabaseKorinte. Chapter 13 nezinye izibhalo.
But if we go back to the origin
of
divine love,
kukolona qobo lothando lungcwele,
then we cannot start at Pentecost.
Asina uqale Pentecost, kodwa sawuqale Golgotha.
For God so loved the
kuba wenje nje uThixo ukuthanda kwakhe ihlabathi phaya eGolgotha.
Through the redemption,
ngayo intlawulelo,
the love of God,
uthando lukaThixo lwabonakalaliswa.
And at Pentecost,
kwaye ePentecost,
God poured out the same love,
uThixo wathulula uthando lunye kwabahlanguliweyo ngomoya wakhe.
The one belongs to the other,
okunye kuhamba nokunye.
They cannot be separated from each other.
Akunakwazi ukwahlukana.
Anyone who has experienced the redeeming love,
nabani uthe wabanamava ngothando oluhlangulayo lwenkosi yethu,
that both
mele abe namava ukuba kokubini
iCalvary
nePentecost
are revealed together,
zityhilwe ndaweninye kubomi bakho nakubomi bam.
There is no other way.
Ayikho enye indlela.
It remains a theory.
Ishiyeka ingcingane ke nje uba sisazi.
That there are enough people.
Babonele abantu.
But today we don't want to look at others.
Kodwa namhla sifuna ujonga abanye abantu.
Today we want to put ourselves in front of God's mirror.
Phambi kwesipili sikaThixo. Sibuze.
Where do I stand?
Ngaba ndime phi na?
How does God see me?
Ngaba uThixo undibona kanjani?
And I say once again.
Kwaye nditsho kwakhona nje.
God's love for us.
Uthando lukaThixo.
Was revealed on Calvary.
Lwatshilwe eCalvary.
But at Pentecost.
Kodwa ePentecost.
The same love of God.
Uthando lunye lukaThixo.
Was poured out into the believer.
Lwathululwa kumakholwa. Ngawo uMoya oNgcwele.
So that they too
kuze nabo kunjalo
could move forward in faith,
bahambele phambili elikholweni benamandla angcwele.
So that divine life would come into them,
ubungcwele bungene kubo.
And I think
kwancinga ukuba
that is our desire,
lo ngumnqweno wethu,
our longing,
ukunqanela kwethu kule mihla.
Not just to hear about things,
hayi nje ukuva ngezinto,
but to experience them.
God ukuba namava
ngazo. Become a part.
Sibe inxalenye.
Of what God has done.
Yento uThixo ayenzileyo.
Two things struck me.
Izinto ezimbini zingihlasele.
One is from Isaiah 52.
Oyokuqala iku Isaiah 52. Inkolo
yesithandathu.
Oko kuhamba nawo konke.
Therefore, my people shall know my name.
Apa ithi ngoko abantu bam bayakulazi igama lam.
Therefore, they shall know in that day
ngoko bawukwazi ngalo mihla.
I am he
uba ndinguye.
That just speak
lo othethayo.
Behold, it is I.
Yabona.
Then comes the verse,
ndiko.
How beautiful
ndinguye
lo uthi
ndikhoyo.
The feet of him
ngoko ithi umqolo wesixhenxe hayi ukuba zintle kwazo ezintabeni iinyawo zabashumayela iindaba ezimnandi
zabakwanisixoxo.
Kuphela abo bathe bafumana uxolo nothixo bangalithwala uluxolo luye phambili. Kuphela abo bathe
baxolelwa
banokuzisa uxolelo kwabanye.
And only those
kwaye kuphela abo
banokwamkela
uthando lukaThixo kwiintliziyo zabo
can bring the great offer of grace
banokuzisa ukuzinikela okukhulu kobabalo kwabanye babonakalisa uthando lungcwele. Ukuba yiyo lo meko ngokonke ukuba likholwa iba kukuzibiza nje singayi etempileni kaThixo sithi Nkosi ndiyakubulela ngokuba andifani nalo wani
And then it would be better.
Emva koko kwaba ngcono.
We had saved ourselves the petrol cost.
Ukuba
stayed at home.
Besinokusinceda indleko ze petrol sihlale ekhaya.
To appear before God.
Kodwa kumele size sizobonakala. Phambi koThixo sinawo konke ukuthobeka.
In reverence.
Sino
before Almighty God.
Sinenyameko lonke phambi koThixo namandla wonke.
Absolutely holy.
Ongcwele ngokuqinisekileyo.
We then bow down in the dust. And say,
siyaguqa ethulini sithi Nkosi singobani ukuba unokuhlala phezu kwethu ngalo uthando kweli xesha sicule iculo elithi xa sidlula kulo masango mahle
nomeyisi
soloko kungingena entliziyweni yam nomphefumlo soloko kukhona umbuzo othi yawuba ndim na okanye yawuba nguwe.
Not a question
that comes
from doubt,
ovele ekuthandabuzeni,
but to be strengthened again and again,
ukomelela kwakhona nakwakhona,
to receive certainty from God,
ukwamkela ukuqiniseka kuthi
that we are still on the right path,
ukuba sisesendleleni
eyiyo, that God is still with us,
ba uThixo usenathi,
that he is still speaking to us,
usathetha nathi uThixo,
His word,
ngomoya wakhe ilizwi lakhe
gazi
lakhe lisasebenza
kuthi
kwaye asihambi iindlela zethu
on which we cannot reach the goal,
kwezo singenawufikele enqakwini
kodwa
sihamba kwiindlela
zikathixo
kwaye asithathi mazwi
wethu
njengesikhokelo sethu
but the word of God,
kodwa ilizwi likathixo
the revealed word,
ilizwe elitshiliweyo,
we know,
siyazi,
and make no secret of the fact,
kwaye asenzi mfihlelo kunyaniso
yoba wonke
umntu unebhayibhile ekhaya,
all churches, denominations,
onke amabandla amahlelo bayahlangana,
but God has spoken once again,
kodwa uThixo uthethile kwakhona ekupheleni kwemihla,
has made the written word
wenze ilizwe libhaliweyo
into the spoken word
kwilizwe elithethiweyo laba litsha lashwankathela yonke
into
namhla
the question is no longer brother
umbuzo awusathi mzalwane ucinga ntoni ngale okanye ndicinga ntoni ngale nto
today
namhla
we know
siyazi
that God has spoken
ukuba uThixo uthethile
and that he has summarized everything
kwaye uthe washwankathela yonke into
communicated it to his people
wanxulumana naye kubantu bakhe ngendlela emangalisayo banoyolo abo banokufumana bakwamkela oku
bakukholwa
thethile kumprofeti uDaniel emva phaya sahluko seshumi nesibini uqolo wesine la mazwi
and seal the book
athi yityhwini
ncwadi
kude kube lixesha lesiphelo
abaninzi
bathe bahlola kodwa ixesha likafiki ngoku
lifikile
lelona xesha lizukileyo apho abantu bakhe baphile emhlabeni ngoku mhlawumbi elona xesha licela umngeni ngokuba okubini zombini
zisondelelene
kodwa njengoba besicula ngothando lukathixo ndivumele ukuba ndenze le
ntetho
nabani othwala uthando lukathixo
entliziyweni
akayi kunyanzela abe ngqwabalala kwabanye
something of the love of God
lento yothando
lukathi have to penetrate
kwamele igqobhoze
impossible for us
akunakwenzeka
kuthi
uba sikuthwale ngaphakathi
kuthi
ngaphandle koba kutyhilwe kuthi
in our doing
ekwenzeni
kwethu
nditsho nasemgwebeni wethu
in all our actions
amazwi nakuzo izenzo zethu
into
esiyo ityhiliwe
they no longer count
amazwi awasabali nakanye
you can often say I love God
ungaqhubeka ukuthi ndiyamthanda uThixo
and it doesn't have to be like that
kwaye akufunekanga kube lolo hlobo uba kunjani
we love each other
ngoko ke siyathandana
and love does no harm to our neighbor
uthando alukwazi umenzakalisa ummelwane
also a part
le yindawo ngokunjalo intetho yezibhalo ezingcwele ngoko kuzikhona iimpawu zothando lungcwele iimpawu zokuba kumele sibe nazo khona ukuze sikwazi ukuguqulelwa sibe ngokomfanekiselo wenkosi ngokuhlwa sifuna ukuqhubeka
with what we started on Wednesday evening.
Kule siqale ngayo phango lwesithathu
about the church.
Sithethe malunga nebandla.
About the spiritual build up.
Malunga nokwakhiwa kokomoya.
And we come here.
Kwaye siza apha.
To come closer to God.
Uba sisondele kuThixo.
To come closer to each other.
Uba sisondele omnye komnye.
We come here.
Siza apha.
To understand God better.
Uba sizoqonda uThixo ngcono.
Also to understand each other better.
Ngokunjalo kuba sizoqondana ngcono.
Goes hand in hand.
Oko soloko
kuhambisana.
Akekho umntu ononixelela
ukuba
basondele kuThixo abe ekude kumzalwane
akunakwenzeka.
Nabani osondele kuThixo usondele ebantwini
bakhe
abo bamthandayo
uThixo
bayabathanda abo bazelwe nguThixo. Yinto ethethwa sisibhalo eso ngoko ke soloko khona amathuba
where all self-deception
apho konke ukuziqhatha
kumele
kususwe.
If we apply the standard of the world
ukuba sivumele umlinganiselo kwelizwi,
that is always a simple thing,
hayi kwabanye loo nto soloko ilula,
kodwa
sibe thina singazazi uba simephi.
When we apply
kukuphela xa sibhekisela lo mlinganiselo kuthi ngoko sawuqaphela ukuba sihamba kanjani.
Brother Brennan probably says in one place,
wathi kwenye indawo kwenye intshumayelo,
even if we disagree with someone,
nokuba uvumelani nomntu,
I opened it in a hurry just now,
ndiyivulile ukukhawuleza njengoku,
it is the sermon, God's gifts always find their place.
Intshumayelo ethi izipho zikaThixo soloko zifumana indawo yazo nge-22 kaDisemba 1963.
As some of the most powerful sermons.
Ndienda chong kwezo na ntshumayelo
zinamandla. In 1963.
Eshunyelwe ngo 1963.
And we do well
kwaye
to read them.
Kwenza okulungileyo
kuba
sizifunde sizifake entliziyweni apho.
It is said
kuthiwa.
Even if we can disagree.
Nokuba asinovumelana nomntu.
Why can't we do it?
Kutheni
in a brotherly way
singakwenzi ke ngendlela yobuzalwane.
Only true brothers
kuphela
act in a brotherly way
kuphela ngabazalwane apho sinokwenza ngendlela yobuzalwane.
Something differently
ukuba umzalwane ubona into eyahlukileyo omnye umzalwane ngoko ke njengomzalwane akumelanga ashiye isimilo sobuzalwane, kumele asigcine ukuba ungumzalwane kuKristu, kumele agcine imbeko enzele omnye umzalwane kuKristu.
If he does not do this, he is violating the commandment of divine love.
Imiyalelo yothando
lungcwele.
See,
if Christ
ukuba
is in the heart,
usenhliziyweni,
then it doesn't matter
how
much you disagree
nokuba awuvumelani kangakanani na nalo mntu.
Yes,
we
would say, if you agree with a person, then it doesn't matter. Then everything is glory and joyful. But that's how it is everywhere. And the Lord says, if you love those who love you, what do you differently from the Gentiles who also love one another?
Ezithandanayo ngokunjalo kodwa inqakulelo kuba sibeke uthando lukaThixo phezu kwako konke.
If things don't go our way,
uba izinto azihambi ngokwendlela yethu,
and we have already come so far,
kwaye side safika
no longer about our direction,
endaweni ethile sabona uba iseyo ndlela yethu,
about the divine direction,
kodwa indlela engcwele.
If there is a brother
ukuba khona umzalwane
who has not yet been attuned to this divine call,
ongekalungisa kakuhle kolizo
lungcwele
ngoku awunolungisa ngokwakho,
you will only upset him even more.
That's
all we as humans can achieve. We are told here, see, if Christ is in your heart, that's the point. If Christ is in the heart, but if he is not in the heart, then he plays a very big role. If he is in the heart, then it doesn't matter at all. If he is not in the heart, then he plays a very big role. A Paul, who was filled with the Spirit of God, in whose heart Christ had taken dwelling through faith,
was able
to write to the Philippians. If any of you is of a different opinion, let God reveal it to you. This is the mind of Jesus Christ. Not that we should teach one another with power, but that we should all be taught of God with loving kindness. It goes on to say,
ngobubele,
I often disagree with many people,
iti, and nabantu abaninzi.
Yet I have never seen anyone
zange ndonamu,
with whom I disagreed, whom I did not hold in higher esteem,
put my arms around
him, and call him my brother, trying to help him,
him.
I could. We can only help each other if God has helped us. And if God has helped us, then we can put ourselves in the position of the person concerned,
and
also recognize why he does not yet see
what
should be seen, why he does not yet understand
what
should be understood. And in divine love, we place our hand on his shoulder, not in hypocrisy, not down on the person concerned, but in divine humility,
realizing
that it is only grace that God has spoken to us, and that we have understood his words, and that it means more to us than all the interpretations that have been given today. It's all grace. And I think that the person in question, and I believe that I can say that here today with a sincere heart, because the proof has been given all over the world, and,
and
you all know this.
It doesn't need to be emphasized.
I sometimes had to speak to a large crowd in a very critical situation. And when a man arrived who was present in a meeting with more than 10,000 people,
my friend,
we cannot forget the word you have brought. Not I, and not all those who have heard it.
But this man
prayed with a whole congregation the statement of faith. And you all know how that can make you feel. And I spoke to him about it, but not in a critical way, but in divine love. In divine love. And he explained to me why he was doing it. And I said, now I understand. I didn't see. Now I see that it's right. But now I understand. You have to be able to put yourself in someone else's shoes.
And
all the churches in this country do it, including the Pentecostal churches. Now I understand. But I didn't say it was right. You have to have the love of God in your heart and be able to overlook many things
ukujonga into ezininzi
lithi
xesha neyure kathixo ifike laa bantu ngoko
They will receive the word of the
Lord and put everything
else aside.
Babeke yonke into enye into bucala.
There are a few words.
Apa khona amazwi ambalwa.
If Christ is in my heart.
Uba uKristu ngaphakathi enhlizweni yami.
If I really love the person concerned.
Uba ndiyamthanda nyanu elomdla ngaye. Ndiye ndimbone ngaphezulu
kunawe. Only possible.
Oku kunokwenzeka kuphela
kwabo.
Bathe bazithoba phambi
kuthixo
abo basikelelwe
nguthixo
banokuphakamisa abanye ngaphezu kwabo abo banobunzima obuninzi abo bafuna uba
yinto
ngoku asifuni ukuba ngomnye wabo ithi apho
I may not agree with him
ndingangavumelani
naye
ngokuba andikholwa izinto ezinye njengaye
ngokunjalo
ndingayicacisa indlela yam yokubona kuye naye angacacise yakhe
kungoko
sikudibanise sibone ukuba kuphuma ntoni kuloo nto xa sinakungavumelani
okunjeamelanga
ufe kwinqaku apho sicaphukayo kwaye sifuna
ukwenzakalisa
okanye sitshabalalisa okanye nantoni enjalo kumele sisoloko sizame ukwakha kumalunga nokwakha ibandla likathixo ophilileyo kwaye
okwakhiwa
mhlawumbi zandibonisa
This building up happened in the love of God.
Kwenzeka ngothando
lukaThixo.
Ayikho enye indlela.
Everything happened in the love of God.
Yenzeka ngothando lukaThixo. Inhlawulelo.
Everything.
Yonke into.
Up to the perfection.
Kude kufike ekugqibeleleni.
In the love of God.
Gqibelele kuthando lukaThixo.
It should be in Ephesians.
Mele kuba kwabase Ephesus.
Ephesians. It's in some places.
Kwabase Ephesus sisezindaweni ezithile. Apha kwabase Ephesus. Sahlo sesine. Bafuna ukubona. Kwabase Ephesus chapter 4.
16.
Umqolo weshumi nesithandathu verse 16.
The whole body fitly joined together. And
ekuphuma kuye ukuthi umzimba wonke uhlangene kakuhle ubandakanywe ngako konke ukuxhomekekelana kwamalungu okulunceda ukusebenza ngomlinganiso wendawo zonke ngazini ukhulise umzimba use ekuzakheni ngothando enye indlela yokwakha umzimba kaYesu Kristu ngaphezu kokuba kwakhiwa
nemthandweni kaThixo
hayi nje ngemigaqo okanye ngamazwi hayi nje ngobundlongondlongo kodwa ngothando
lomncwane
apha sikuvile kusithiwa
disagreement
ngokungavumelani okunjalo awumelanga kufike kwinqaku lokucaphuka kwaye ingahamba ifikele phakathi kwamakholwa
irreconcilability
kukhona
ukungabuyiswa
okungacingekiyo nje
ubutshaba
obungabonwanga usukela e-Edeni ngoko haleluya haleluya ngoku
not like that
hayi ngolo
believe me
ndikholweni
that's not how it works with God
ayizange isebenze ngaloo ndlela kuthi xa abantu
bathi
bakuvo oku konke kubo bacinge ngako kwaye bangalahlekelwa kuqhagamshelwano nothixo bafe ngokomoya kumele baqaphele abanakuyima imihlaba yabo phambi kothixo kude kuthiwa
pha
awumelanga kufike
kwinqaku
apho sicaphukayo size so silimazane okanye
sitshabalalisane
kwaye kuhambe kwade kwafika phi sivile kunjalo sithe salimazane satshabalisana
kodwa
saxolela kwinqaku apho singenakubuyela.
Have we heard God's word in vain?
Ingaba simamele ilizwi kaThixo kulambathayo na yonke le minyaka?
Will the Spirit of God
okanye umoya kaThixo
still have an overcoming multitude?
Ingaba useza banaso isihlwele soyisayo
kuphela? A redeemed multitude
isihlwele sihlanguliweyo
that will have become one heart
ebesiya kuba nhliziyo nye sibe mphefumlomo.
A multitude
isihlwele
that has received the word of God
esithe samkela ilizwi
kaThixo
njengobungqina
baso.
Kubaluleke kakhulu
in Revelation 12
ukuba kusitshilelo chapter 12 kubhaliwe
overcome him
ukuba simeyisile yena umtyholi ngalo igazi
lemvalo
nangelizwi lobungqina babo.
The word of God
ilizwi kaThixo
must have become our testimony
kumele libe bungqina bethu
so that the blood of the lamb can complete the work of redemption
likwazi ukugqiba umsebenzi wenhlawulelo kubo bonke abahlenguliweyo.
Let us take such things to heart
asithathe intetho ezinjalo entliziyweni ngoba kuqinisekileyo
they have been inspired by the Spirit of God
sithe saba nomdla ngawo umoya kaThixo sadlisa ubomi
where hatred is revealed
uba sithande apho intiyo ityhilwe khona
sishiyeke
sinokuthula apho kukhona ukumiswa khona. Ewe siyacinga okuninzi kuthe kwaphuma abashumi elinababini kuba bagcina uxolo ngoba sinalo entliziyweni. Ucinga uba sidinga uba senze inzame
didn't bother when I talk about the
ngaba
lamb and umzali
phana mzanga thethe ngemvana nehobe
the sheep make effort
ingaba igusha kumele yenze inzalo ukuzivelise uboya ingaba kumele ibe neqala loba kuzawuphuma into okanye izophuma
ibhokwe
ingachitha ubomi bayo bonke inexhala malunga noboya kodwa hayi igusha igusha
ngemvelo
konke kulungile kodwa kwahlukile bazimvana
kazikathile
igusha zomhlambi
wakhe
akho nzame ezidingwayo
then we are not only tame on Sunday
ngoko asibambekanga kuphela ngecawa kodwa kunjalo ngomvulo ngolwesibini nangolwesithathu nditsho nangolwesine
that Friday is then free
ungacinga uba ulwesihlanu ukhululekile
is not a day off
ngolwesihlanu ayomini yokuphumla ngokunjalo
yimini
ehamba nako
and on it
kwaye siyafana nje ngaba
siqhenqe
injalo linqanaba elingcwele elo kubomi bakho nakubomi bam
and that is where God wants to bring us
kulapho uThixo afuna sise khona
in God
uba siphumule kuthi
with God blessed are the feet that proclaim peace
noyolo inyawo ze zabo
what then bavalisa
uxolo ngokunjalo enhliziyweni
of those who proclaim the peace of God
imiphefumulo yabo bathe bavalisa uxolo kaThixo olungaphezu kwa konke ukuqala aze kuthi
if the feet of those
uba inyawo zabo bashumayela uxolo nosindiso sele zisikelele
then what about the people
sithini ngabantu
who experience the salvation and peace of God
baluve usindiso noxolo lukaThixo oluthelwa
shinyayela
kunjalo siyasikeleleka ngabakho
njalo
silapha ngoku omnye phakathi kom
the feet of those
inyawo zabo
who preached peace
bashumayelwa uxolo
have already been blessed
sele zisikelele
what about the heart
sithini ngentliziyo
and who were and who are these men
ayengubani kwaye ngobani la madoda
akwathixo
avakalisa umyalezo wosindiso
who have good things to say, and those who speak of God and salvation have no time to say anything else. They are completely absorbed in the divine, and so are all those who hear it. We should always be trying to build up. And we already spoke on Wednesday evening about the fact that in the end, and we believe this with all of our hearts, that God will have a church without spot
or wrinkle,
a church that walks before him and before him as sanctified, a church in which he can reveal himself, a church that is here on earth to praise his name, to which he can bring his work to completion. And God has placed and set various ministries in this church, and not only that, but the revelation of the Spirit is given to each individual in this church. Not just two or three have a share in it, but everyone. Paul writes to the Corinthians, 1 Corinthians 12. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administration, but the same Lord. And there are diversities of operation, but it is the same God which worketh all in all.
Osebenza konke kubo bonke.
But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all.
Ukuba anke azuzise omnye
of the things
ngokuzwa
kwezinto that God does through the Spirit
azenzayo ngomoya
and through the church.
Nangalo ibandla.
Before all this can happen, we must, and I firmly believe, we will experience an outpouring of the Holy Spirit.
Amen.
And I believe, also in this, the sermon about the church, I also opened it earlier, that we should learn from everything and never lose heart, but that God teaches us through all the experiences we have had, that he wanted to give us instruction, that he wanted to help us so that we can stand our ground before him. Here in this sermon we are told Paul did not have to write one to the church in Ephesus, to the one in Rome, or to any other church about how they should operate their gifts of the Spirit properly. But to the Corinthians, he had to talk about it constantly, because for them, it was the order of the day. It's really strange sometimes when something breaks in a church,
it
seems to never end. But at some point, God puts an end to everything and establishes and his divine order
ulungelelwano olungcwele kwintando elungileyo.
It must be possible,
kumele kwenzeke,
in these last days,
kule mihla yokugqibela,
to look away from everything
uba kujonge kuyo yonke into eyanokwenzeka,
to the Lord,
sijonge enkosini,
to learn lessons for all the future.
Ukuba sifunde isifundo ngexesha elizayo.
Available to the Lord.
Sizenze sifumaneke enkosini.
We briefly mentioned the use of the gifts of the Spirit.
Ngokufutshane, siyaxela ngokusetyenziswa kwezipho zomoya ngolwesithathu.
That the teaching on this
kulungile bayifundise
apha
inikwa phambi koba umoya uthululwe zisebenze
zinto
ngoba kweli xesha mnintsi umonakalo bunokwenzeka ukuze kungenzeki oku
kumele
samkele umyalelo ukuze sazi emva kokuba kumele
kwenziwe
kuyafana kuyo yonke indawo.
Has a training period.
Wonke umsebenzi unexesha lokuqeqesha ukuze ke ukubona uba unamandla okuthwala na umsebenzi. Inkosi inika umyalelo apha. Umzali uBrenham uthi uthanda uthetha oku nje uba uPaulus wenza ngaphambili. Xa sihlangana omnye athethe ngelwimi omnye makatolike. Uba ke kumntu otolika ngoku makathi cwaka. Kwahlukile.
An interpreter.
Ukuba kukhona itoliki.
This is something.
Lena.
And may God help me.
Yinto kwaye uThixo
andincede. I almost said I was convinced of it.
Phantse ndathi besendiqinisekile ngayo kubomi bam bonke.
I have taught that the same person.
Ndiye ndafundisa uba
umntu
umela kwe angakwenzi kokubini. Uba umntu omnye wenza kokubini.
Operating the gift of tongues on the one hand.
Ethetha
izilwimi
ngelinye icala enika inguqulelo ukutolikwa ngoku kungakhona ubungozi uba lo mntu uzawunika ingcaciso yakhe ayiyo ke uThixo ayifunayo leyo. Ngoku uncwadi yokuqala waseKorinti ithi ubakho toliki ngoku abo basebandleni makuthi cwaka kubo bathandaze kuThixo kwabo ngoko.
When it comes to the point that the Spirit is poured out and gifts are in operation, then one should speak in tongues by the Spirit.
And
when he spoken, stop and wait for God to use another
to give the
interpretation.
This is biblical.
Or otherwise. It would not be written.
There is
no interpreter.
Let
the person concerned keep silent in the church. But he who has the gift
should
pray
that it may
be interpreted. This is also very necessary. But it should be done as God has
commanded.
I have watched the church here. I have seen you grow up and I have seen many gifts of the Spirit
in operation among you.
So one time
I
had to go to Brother Neville
with
a word from the Lord and correct him on something he was doing. I think I mentioned that here on Wednesday night. And you know,
the secret
is whether someone is preaching, whether someone is saying something, or is operating a gift.
Okanye kusebenzisipho uba nguye kathixo
esinawo
soloko sizivumele uba silungiswe.
If it's not the Spirit of God, then we'll fly off the handle. Then somehow all the things burst
and people fall
apart. Where God is, we have no responsibility at all. Imagine, I bring you a message. And it's not me speaking, but the Lord. Then you don't have to deal with me, but with a message
I have.
Then you are not judging me, but the word that was preached. I don't feel addressed at all. Nobody can want anything from me, because I am not up for debate.
Even
God's word is up for debate.
nelizwi likaThixo
alijonganga
ngomphikiswano. Ukuba kukhona impendulo, ilizwi liyaliphendula. Okanye sijongene nabantu, okanye amazwi abantu, iyafana nokusebenza kwezipho zomoya. Ukuba usebenzisa isipho somoya
ngokwenzeka,
kubani oyaziyo uba kwenzeka kangaphi, umntu lo onako melani kumlinganisi afunde phaa kuncwadi yokuqala kwabaseKorinte nezinye izibhalo, unqophiso omtsha nomdala, abantu bangabantu. Sawubona ukuba nomzana uBranham kwakumele azilungise ngokwakhe
nditsho
phayana emva kokutyhila kwamatywina malunga netywina lokuqala. Wayengenawucaphuka athi, ndiyithethe into endiyithethile injalo, ixesha lalifikile umoya kaThixo watyhila
okuninzi
wabeka uvakaliso olulungileyo kumntu onjalo kumprofethi. Ungatsho nje ngokukhululekileyo ukuba isibhalo siyafundisa
do not become prophets.
Abaprofeti ayibingi abaprofeti xa bekhula bebeneenwele ezimhlophe. Umprofeti umprofeti. Ndiyakufundela
ukuze
wazi uba kubhaliwe
kungenjalo.
Umntu othile angacinga uba yima kancinci le nto uyithethayo ayilunganga.
Ndifunda
umprofeti Yeremia isahlulo sokuqala.
Before I formed thee in the belly, I knew thee.
Ndingekakubumba esizalweni bendikwazi, ungekaphuma empilweni ndakungcwalisa, ndakumisa waba ngumprofethi weentlanga.
That is a divine decision.
Eso sisigqibo
esingcwele.
UThixo akazenzi izigqibo zakhe xa sithe sabona ukukhanya
kwemini.
UThixo wenza isigqibo sakhe
phambi
koba uAdam abone ukukhanya kwemini. Ingaba kunjalo okanye akukho njalo, esi sigqibo singcwele kumele uba
sihlonitshwe.
Yiloo nto sinokholulungileyo, hayi kuphela kodwa sinokuzinga sazi ukuba uThixo uneendlela zakhe kubantu bakhe, kwaye uba sisamkele kule mihla yokugqibela imvula yangaphambili yemfundiso, kwaye ndiyathemba
ukuba
sinokufika
ekupheleni
nemvula yangaphambili yemfundiso, ukuze imvula yangasemva eyenza ukuqatshelwe kuwo wonke umsebenzi uthabathe indawo ebandleni, ngoba
oku
kunikelwe loo nto ukuba imbewu etyaliweyo ivele
ize ichume
size isivuno singene. Ngexesha lokutyala imvula ikhona, kodwa akekho umntu onovuna, ixesha
liyagqitha.
Emva koko kufika ixesha apho imvula iwayo iwe phambi kokuba ivune. Malitsho akhona, kumele sifunde gqibe imfundiso phambi koba imvula yangasemva iwe.
Uba
uThixo aphumelelanga ekusifundiseni kakuhle kweli xesha
lolungiselelo,
asenze sithobeke samkele ilizwi
lakhe,
amahashe awusibaleka
kakhulu.
Kwakhona kuye kwehla kwafikela ngoku sawuphelela apho zonke iintshukumo zomoya
ziphela
ngokuba
yimibutho.
Akumelanga kwaye akuyi
kukwenzeka.
Kule mvuselelo yokugqibela iNkosi izawuvelisa ibandla elingumtshakazi eliya kuguqulwa ibe ngumfanekiselo weNkosi kwimvelo
yakhe,
kodwa oko kuyawugcwala ngumoya kunjalo kwimpawu zemvelo engcwele igcwelele uthando lukaThixo. Ngako oku bonke bawukwazi ukuba singabafundi bakhe ukuba sithe sathandana. Basijonga mkanyana nje
kulomqolo
othethwe yinkosi yethu.
And perhaps write it a little further.
Mhlawumbe ubhale mkanyana nje.
Then it means
ngoko uthetha ukuthi konke
who cannot love one another.
Bonke abangenakuthanda.
God has loved them.
UThixo uthe wabathanda.
They have hardly a right to call themselves his disciples.
Ngoko abo bangenakuthandana kumele benzima kuba bazibiza abafundi bakhe. Kuyawukwaziwa ngale mba ningabafundi bam, itsho inkosi. Singaba ngabafundi bakamzana uBranham, sibe ngabafundi bakamzana uFrank, sibe ngabafundi bomzana uNamphi na. UYohane yayingumfundi naye kunjalo nje kuba kubhaliwe. Umfundi kuthetha ukuthi ulandeli lo ubiziwe endaweni ethile, ngumfundi lowo kuthetha kanjani. Beninoba nentloni
on the day of the Lord's return,
ngemini yokubuya kwenkosi,
if even one person
uba umntu omnye
who has sat under the sound of the proclamation othe
wahlala phantsi okuvakaliswa
out of enthusiasm
kuphela
before a divine calling,
ngaphandle nje kotsala
umqhayiqa
inkosi,
a disciple of Jesus,
kwaye akabi
umfundi kaYesu, to become disciples of Jesus,
ndifuna wonke umntu abe ngumfundi kaYesu.
Not mine.
I owe.
What do I have to teach?
Nakumele nifundise ntoni?
Say to you in any
way. Ngithethe into kuwe ngendlela ethile ayikho nakanye.
I sit in a row of chairs.
Ndihlala
like you.
Emgcini wezitulo njengawe.
Listen to the word of the Lord.
Ulizwe lenkosi.
Same way.
Ngendlela enye.
Let us be disciples of the Lord.
Masibe ngabafundi benkosi.
And if we are, we have love for one another.
Kuba kunjalo ngoko ke sithe sathandana.
Oh, if you only knew,
bathandekayo uba
unokwazi
uba ubunokwazi ukuthi unento
yakho
ubungenawuyilibala oko wenzeke ngabanye.
We find exactly the same thing
sifumana kanye
today.
Into enye ngezipho namhla.
This is the reason why God cannot entrust gifts of the Spirit.
Es sesona sakhe. Seba uThixo ngena ukuthembela
ngezipho
zomoya kubantu abaninzi. Abakwazi.
Why they don't have all of them today.
Yiloo nto singenazo zonke namhla.
Then we also realize.
Ngoko kunjalo siyaqonda.
There are many imitations.
Uba baninzi. Kunintsi ukulinganiswa kweziphi zomoya.
Kodwa
andityi loo meko apha kwibandla lethu.
I am grateful for that.
Ndiyavuya ngakho oko. Andicingi
there are imitations here.
Uba kukhona ukulinganisa apha.
We have real gifts.
Ndicinga uba sinezinto eziluqobo. Kodwa kumele kwaziwe.
How to use those gifts.
Uba zisetyenziswa njani ezazipho.
If you want to do something right.
Uba ufuna into uyenza
ulungileyo. It's like working for a boss.
Kuyafana usebenzela umninini.
Just like when you started at your first job.
Kunje uba uqala kumsebenzi wakho wokuqala.
You were willing to follow orders.
Ubufuna ulandela imiyalelo.
As a result, the boss gained trust in you.
Njengempawu
zoba umphathi
afumane ukuthemba akomeleza.
That now is the time for the tabernacle.
Ngoku lixesha lomnqulo.
To learn.
Uba ufunde.
How to use the gift God gives us.
Uba sisetyenziswa njani izinto
ukuthi basiphezulu. Kuze even greater things.
Asitheme nangezinto
ezikhulu.
Oku ngaphezu koko
sinako.
Kodwa asinawuhambela
phambili.
Uba sifana nomntu.
Who has to be told everything.
Ekumele
axelwe
yonke into kwakhona nakwakhona.
Remember that.
Khumbula oko.
And the spirit of prophecy.
Kwaye umoya weprofeti.
Umele
uvumelane nesibhalo.
If you come across a man or woman,
ubana nendoda okanye umfazi
that you need to correct,
ekumele umlungise.
And the person gets upset,
umuntu abe nomsindo.
Even though you present the scriptural truth,
nokuba uzisa inyaniso yesibhalo,
that the spirit
kuyabonisa
on them,
umoya kubo
not of God,
ayingokaThixo.
For the Bible says,
ngoba iBhayibhile ithi,
that the spirit of the prophet,
umoya wabaprofeti
also prophesying, preaching,
ukunjalo
in tongues and so forth.
Uya Atobel uthetha ngelwimi nditsho ke uthetha ngelwimi kuyafana nesiprofet onke mele bathobele isiprofet ilizwi lingumprofeti. Siyaqaphela uba akulunganga xa indoda okanye umfazi atsiba anike umyalezo
ngoku umshumayelo emininakuba
bungathandi ukwenza kangakanani.
I don't know how much further we can get with this today.
Kuba singafikela kompungama.
Kodwa
omso kusasa.
With God's help.
Ngokuncedwa nguThixo.
Based upon these statements here.
Malunga nezintetho apho.
Into the divine order.
Siyakuzisa kulungiselelo lungcwele ndikutsho kwakhona.
It would be very nice.
Kungaba kuhle.
If we could all get.
Ukuba sonke singafumana inhliziyo ethobekileyo. Umoya.
Bow before the Lord.
Ovumayo ozithobe phambi kweNkosi uthi Thixo wam.
For so many years.
Kwiminyaka eminintsi kangaka.
Spoken to us in a fatherly and way.
Ngokobutata.
You have preserved us.
Uthe wasigcina. Uthe wasisa. Wasifikelisa apha.
Now as adults.
Njengabantwana bayinyaniswa bathile abo bazileyo baza kwindoda
ekudumileyo
sokristu opheleleyo sibona izinto kuyo ezo sikeka zamkeli Nkosi
sithemba
te saqonda imfundiso zakho ngoku sawulandela umyalelo wakho. Ngoku awunakuxhomeka
kuthi
ukuba leyo yimeko
then I would like to use the same word.
Ngoku kumele ndisebenzise ilizwi
lelo
ungaxhomeka kuthi uba uya kusisikelela ngamandla.
Do you think the Lord is interested?
Ngaba ucinga Inkosi inomdla kwibandla elingenamandla kumele igama lakhe linikwe imbeko
ilizwi lakhe liqinisekiswe
libandla
nangokwam
elingekalingqineli njengophileyo. Zange
Inkosi
inendlela yalo ibandla lonqophisomtsha kubhaliwe
from the early church
phaa kwibandla
laphambili
kwixesha labapostile
we have to measure ourselves again
kumele sizilinganisele ngako
we have to be honest enough
kwaye kumele sinike imbeko ngokwaneleyo kule mihla Nkosi.
We are not like that yet.
Asikafikeleli
apho
ngoku sithi ngokholo
in a little while
ngokufutshane ngalo babantwana kuya kube
kunjani
ngabonakala ngaqhelekanga
abantu
kodwa ndiyakholwa intliziyo yam
yonkeuba
inkosi iza kuba nebandla ekupheleni elibiziweyo
lahlanje
bangcwaliswa lalungisela ulungiselelo ekumele luthwalwe intliziyo nye namphefumlo nothando lomnye
komnye
kuthi sonke
that it can be absolutely revealed
ukuze kukwazi ukutshiya
uba
singabafunda bayinyaniso bakayesu ngokuba sithe sathandana kwaye uthando lupheli.
Everything may see.
Yonke into ingaphela.
Everything human.
Yonke into.
Even the gifts of the Spirit.
Icho nezipho zomoya.
That's how it says.
Icho. Kanjalo kuncwadi yokuqala abaseKorinte isahluko seshumi nesithathu. Kodwa uthando alupheli.
And chapter 14.
Chapter 14. Iqolo lokuqala ithi.
Pursue love and desire spiritual gifts.
Funani uthando.
But rather that he may prophesy. God wants all this.
Uthixo uyakufuna konke oku.
But in his order.
Kodwa ngolungiselo lwakhe.
Under the leadership.
Phantsi.
Inspiration of the Holy Spirit.
Kwempembelelo yomoya ongcwele.
Only where God himself.
Kuphela apho uthixo kwakhe asebenza khona. Ibandla lenkosi.
And I want to be part.
Kwaye ndifuna uba yinxalenye.
Spirit to build up.
Yokwakheka kokomoya ngalo ubabani.
I want to be part of it.
Ngifuna ukuba yinxalenye yakho xa inkosi ibuya izozitshila.
I want to be there.
Ngifuna ukuba khona
xa ithetha. when he rebukes.
I long is a calm.
I want to be there when he pours out his spirit.
Mbako na kai tulu moya wake. Ifunba pa. Kai seven. Apo asigela ko. Ifunba pa na kai buwe. Ataba taba ke wa ikai. Ifunba pa ya.
When the marriage supper takes place.
Apo msitu.
I always want to be there.
So long when the Lord does something,
there should be no gap.
Mele nga because tuba.
By grace.
Ngalu baba.
Only by grace.
Ngalu nje ubabani.
We will be there.
Siza ubaphayana.
And finally, let me say,
okugqibela ke manje.
With whom God will finish his work.
Uzawugqiba umsebenzi
wakhe. With those who have come to the end of their own work.
Bafikelela ekupheleni komsebenzi wabo.
Anyone
nabani
who continues in their own way.
Oqhubeka kwindlela zakhe.
With him, God will not be able
kuya
to continue.
Akayikwazi ukuqhubeka.
It will not be possible.
Akunakwenzeka.
The divine and the human.
Okungcwele nomuntu.
Just as human interpretation of the word
inguqulelo
zonke zilizwe and combined with the word
singaqhutshwanga nelizwe okwalo.
It will not be possible to mix and combine
bengenakwenzeka
what people do
into abantu abayenzayo nento uThixo ayenzayo.
What God does
into uThixo ayenzayo
much higher
ingaphezu kakhulu
we are able to do
kwento esinakukuyenza kodwa.
God will still use people.
Tiko says of seven sabbath.
He wants to use you. And I don't hope
that
anyone is sitting here thinking to themselves,
well,
maybe God will choose a few and then it will work out. God will not choose a few. God will choose you, namely each individual, as we have read, to him the revelation of the Spirit will be granted. And then we may look at ourselves and say,
oh,
how will it be? And then nothing will happen. And when we look to the Lord, we say,
lead
unto me according to thy word. That's the whole secret. First Mary said, I know of no man.
Mary, what?
How shall he conceive?
And
then when she realized, Holy Spirit will come upon you, she said,
lead
unto me according to thy word. Blessed is she that believes.
You
have it. Looking at ourselves, how shall it be?
Siyakwazi
ujonga the divine answer and reply, Lord, be it unto me as you said, be it unto me according to thy word. That's how the promise was fulfilled
on Christ.
And that's how it will be fulfilled with and on and through the church.
Tonight,
we speak to our God
and say, be it unto
me according to thy word. Do in me
yenza
as you have promised. Fulfill your work in your life. And that the love that was revealed on
Calvary
and poured out at Pentecost enter our heart through the Holy Spirit. And already God has come into his own
and blessed
us from the
riches
of his
glory.
Praise and glory be to his name.
Amen.
Let us stand up
and pray.
Heavenly Father, thank you,
faithful
God,
that
we have to do with you, with your word, with your truthfulness, with the promises you have made. God's promises remain. They do not waver eternally. Jesus is
healed
with his own blood what he promised in his word. Faithful Lord, you have given the promises to your people, to your black-bought multitude.
This is a sack. isihlwele sakho abubame apha nokubuswa nje phambi kobuso bakho obungcwele.
Thank you for the glorious message,
ngomiyalezo ozukileyo, ngokubuyisela, ngokukhalinyela, nangomiyalezo, nangokwaziswa. Hallelujah.
Praise and honor,
ndumiso nembeko,
glory and worship
uzuko
to you, faithful Lord.
Nkosi
ethembekileyo, zisifundiso
ekupheleleni kwaye
sinikinceba
siqonde sonke
isifundo
ukuze sikwamkele kakuhle ingaphakathi lethu, singalibali ekupheleni kodwa
kude
kube lixesha apho iyafuneka khona.
So that everything may proceed in your will
under the
leadership of your Spirit.
Faithful
Lord, you have strengthened me in my
faith.
I thank you for that.
Oh
God, how much trouble you take with us.
Faithful Lord,
who are we? Dust and ashes. And yet, you have put divine life.
Ngokunjalo nike ubomi obungcwele kuthi sonke siyacela
for the outpouring,
sicela nje ngokuthulula kwizibhalo esingcwele.
And thank you also together that you give it to us.
Asithe sahlangana uyasinika
for you have promised it,
ngoba uthembisile.
Halleluya,
halleluya.
Praise and honor,
ndumiso nembeko kuwe.
It is you who give early and later
onika imvula yangaphambili neyangasemva kwixesha elilungileyo. Nguwe onika umyalelo, nguwe ovumela ixesha
balize
xa umyalelo ubhekisele
sikwenza
okusimisele uba sokwenza ebukumkanini
bethu.
Nkosi ethembekileyo, uyintloko, singamalungu.
And bless us.
Sithathe sikele.
Sikele wakho onda wo. One of you today. Faithful God.
Siyathandazela bakho apha namhla.
Lord, guide them.
Chiko thembekileyo. Yabaza bakho. Akhokhele.
Lay claim on
this othandekayo. Baba. Nkosi imini
ezukileyo.
Unyaka wentloko.
Of 365 days.
Unyaka wentsuku ezingamakhulu amathathu namathandathu anesihlanu. Kodwa ixesha lencebo livakalisile. Lo ngunyaka olungileyo.
Haleluya.
Imini yosindiso yobaba. Siyakubulela
Thixo
othembekileyo.
Uthathe
kuthi konke ukuhlekahlekisa nokungaqondi
ukuzenzela
ngothando. Sinika ukholo entliziyweni
zethu basizibeke
ekubonakalisweni
kuwe.
Nkosi, njengoko sinjalo
through your word, through your blood,
ngeli izwi lakho
nangegazi
lakho
nangomoya wakho,
kuthi sonke ngosuku nembeko yegama lakho kwenze wena. Inkosi
ngako.
Halleluya.
Honor and glory.
Ndumiso imbeko nozulu.
To your holy name.
Alibekwe igama lakho elingcwele.
Amen.
Amen.